அப்போ வேறு அடி எங்கள் நியூஸ் டாட் காம் நினைக்கிற டி நியூஸ் டாட் காம் வந்து கொஞ்சம் கோசம் சொல்லுங்கள் மோசம் வந்து குடிக்கிற கத்தானு குடிக்க தானு கண்டு தூக்கிறீங்கிறையோ கோ ஓ முடிவாசிமா வர வைத்தமா நினைங்கவோ அக்கமேஷ குவித்தவனு குவாகிற நேசா முடிக்கும் ஒன்று மாலுது மெஜிஷலை நேஷா தூக்கி உக்கமேசா மசிசெங்குரா இபிகானிரோ பியா செரிஜே நான் ஜம்பரோ துறைஷிப்மே பேனு முகோசா ndetse na Jean Paul Ntagara uburyo agahuruka imbwa kazamagiri z'umwaka gara zari zarohejwe muri RNC kahiye noneho zigahita zihungira kwa Rwigara ubwo naho mukanya rero tugiye kushaka akaririmbo tuba ducishijeho kugira ngo tubashe kubigendanamo neza nk'uko umuntu ashobora kubyifuza akenshi y'abana b'abantu by the way umunsi turi ku cyumweru date 7 June 2026 abana b'abantu hari igihe bajya bibwira ko ari bo banyabwenge cyane Jean Paul kuvuga cyane kwe ahubwo yita abandi njajwa mbona ari we njajwa kuvuga cyane no guha umuntu ijambo akarihita amucamo ijambo ako kanya agashaka kugira ngo yumvikanishe ibitekerezo bye ndetse n'ibiganiro bya Serge Turaye Serge Ndayizeye turabikurikira kandi turabyumva ariko akagera ahantu Serge mu byo arimo asobanura mu biganiro bye ashyizeho ibyo Jean Paul yavugaga kuri Lettre à Mirho ikiganiro bagize nyine Lettre à Mirho ni channel ya musaza wa Mukangemanyi Adeline Rwigara Jason Uwimana nimba ari Uwimana ibintu nk'ibyo so let us stop a little bit and then we continue
La réponse est que je vais Je n'ai jamais trouvé La réponse est que je vais
Bakundwa twongeye kubashimira mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu turi kuri Inyange news.com and egretnews.com egretnews.com mukanya irabigiye down already I have been set up all the tools gahunda zose buriya ikinyamakuru kigiye gutegurwa no gutunganywa hari byo bita twita analysis plan analysis visibilities and possibilities so ibyo byararangiye kuwa gatanu no ku munsi w'ejo wa gatandatu nubwo turi mu kazi kenshi tugeze ku gice cya 34 cy'ubuhanuzi n'imanza zitabera z'uhoro witeka imana nyiringabo mu kwezi kwa munani tweditinga 33 of the prophecy version of the prophecy already we have been recovered twarakirangije neza cyane amakuru yose tubibutse yuko ari bushyirwe kuri inyangenews.com anytime anyhow egretnews.com can be down uyu munsi ndibaza ku uyu munsi ni imirimo turimo dusoza turimo tugerageza kugira ngo tuyigabanye dukora hirya no hino kugira ngo turebe ko what we can do that is the thing ntabwo byadukundiye kuko hari imirimo imwe yihutirwa kandi rero yo redesigning cyangwa kudesigninga byatangiye It takes a little bit longer so that we may complete something. Gusa iyo tuzi cyo nuko in this month bitazarenga 24th ikinyamakuru kitarajya upline cyangwa online. So ubwo rero naho mukanya kugira ngo twinjire mu ma analyse ya Jean Paul Turayishimye ubwo naho mukanya.
Nabajije Bibiliya igitabo mu ndacuzo y'amateka y'ukuri we. Hakurya ya rwa ruzi iwacu niho nzicara nkaruhuka.
Ikibazo umuntu ashobora kwibaza in this analysis mu kiganiro cya Jean Paul turacyagifite hano, ndetse turaza kukinyuzaho twarekodinze agace gatoya, usibye ko na audio ntabwo ari audio, video ya Serge Ndayizeye yagiye ivuga wumva itavuga neza, whatever it is, kuko byo urimo bavuga nibyo basubiramo ni ibintu tuzi, ntabwo ari amakuru mashyashya. Ariko hano hari ikibazo gihari abantu bakwiye kwibaza, ari nabyo Serge yibajije yabihereyeho kugira ngo bibashe kumufasha gukora technicalities. Mbere na mbere tubanze twumvikane kuri some fact zidashobora guhinduka, zidashobora no kwirengagizwa, zidashobora kuba technicalities. Ntabwo bashobora kuzitekinika ngo bikunde, kuko fact always will be fact and will remain as a fact. Ikibazo cya mbere aho ntemerangwa na Serge Ndayizeye wakoranaga na Jean Paul Turashimye, bose bakoraga kuri Raditahuka, nuko bidashoboka yuko dufite amakuru ahagije, ndetse n'umuntu wari uhari umwe mu bakadazi bakomeye cyane bo muri RNC, umwe mu bakadazi bakomeye muri RNC bagiye kwakira Ben Rutabana ku kibuga cy'indege, yaduhaye amakuru, twababwiye amakuru uburyo Ben Rutabana yafunzwe na leta ya Uganda ku bw'ubusabe bwa RNC, ndetse kadazi ba Uganda bakaba barabajije icyo gihe Kayumba Nyamwasa ndetse n'inzego zo muri Uganda batese nimushimuta nimumufunga, kandi ari we uhagarariye wari ushinzwe amahugurwa muri RNC, ndetse akaba ari utanga na kashi, biragenda gute? Baravuga ngo ibyo tuzaba tubireba. So ni ukuvuga ngo icyo ntemeranywaho na Serge naho avuga yuko Kayumba Nyamwasa atabigizemo uruhare, akavuga yuko na muramuwe ntwari atabigizemo uruhare, cyane cyane ko kesi ya Rutabana yari ifaringaga yuko atumvikana na ntwari muramuwe Kayumba Nyamwasa. So finally Ntuza Jean Paul Turayishimye nawe atanga amakuru yuko Ben Rutabana ari we waje guhagararira Treasurer, ubwo niwe wari Minister of Treasurer, niwe wari uhagarariye kashi, batangira kugenzura uburyo kashi zisohoka n'uburyo zinjira. Umwana waturutse Uganda rero kuri kashi umukonyine urumva umubujije kashi yaguhitana, kuko nicyo kintu, that is the thing they are looking for it. Ntabwo gahunda yabo kwari gukuraho ubutegetsi, ko actually they formed the political parties organization in terms of to get money easily. Noneho icyo ntumvikanaho na Serge ni iki ngiki? Serge arabeshya ku manywa y'ihangu, izuba riva abantu babona. Ikibazo cya Ben Rutabana gifitanye inkomoko ikomeye cyane na Kayumba Nyamwasa na muramuwe Frank Ntwari. Icyo ngicyo ntabwo gihinduka. Hari amasomo twize mu ishuri yitwa compulsory n'ayandi yitwa elective. Elective uhitamo, nk'abanyeshuri muhitamo mukavuga mujya hamwe babaha syllabus bakabereka amasomo mugomba kwiga mu mwaka. Ubwo turavuga amasomo yo mu Bwongereza, ntabwo ari amasomo yo muri kiste. Noneho mugahitamo muri electives. Compulsory hari harimo business system analysis, hari harimo business system design BSD, hari harimo managing business project ariyo twitaga BMBP, buri umuntu amanaginga cyangwa akajera za project cyangwa imishinga. Harimo n'irindi somo ntibuka, yari amasomo agera muri ane twagombaga kwiga byanga bikunze, kuko ni amasomo akomeye cyane ariko kandi afite umumaro mu buzima. Ubu ngubu nkora ibyo nkora niho mbona ko afite umumaro. Nk'isomo ryitwa business system analysis, it's been combined the ubucuruzi bwose, hari harimo ibyo bita private sector and public sector. Ni ukuvuga ngo ni amasomo wiga warateguriwe uzahura nayo mu buzima bwawe bwose, politically, business and social life, things like that. Aho rero hari ibintu tutagomba kwirengagiza muri RNC. Ntabwo Kayumba Nyamwasa ashobora kuba umwere, kubera ko byavuzwe na Serge Ndayizeye, that is number one. Number two, ntabwo Ntwari Frank Ntwari yaba umwere, kubera ko byavuzwe na Serge Ndayizeye kandi akabivuga ku giti cye, avuga ko atatumwe. You know, all of us we are politicians and twebwe nk'abanyamakuru rero ibyuvuga tuba tubyumva, naho uba ubihinira tuba tuhumva. Now hari ikintu kiri behind kirimo kigenda kirimo gikoreka kitarasobanuka neza. Kuba leta y'u Rwanda ishobora gushyira amakuru hanze igatangaza yuko inzego z'iperereza zigatangaza yuko Ben Rutabana yatashye mu Rwanda ku bushake bla bla, kandi tuzi neza yuko hashize iminsi Mukangemanyi Denis Rwigara atuka ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda. Mwibuke ko ubuhanuzi bwavuze yuko mu kwezi kwa 12 kwa 11 2025 yuko Mukangemanyi Denis Rwigara Donald Trump yabwiye umwaka gara yuko bakwiye gukorana muri politike, ndetse bakabasubiza n'imitungo yabo. It is possible bashobora kuba barimo barabikoze, barimo baca amarenga, bakabikora muri ubwo buryo bwo guca amarenga. Birashoboka kimwe n'uko bidashoboka, ahubwo bakaba bashaka gukubita icyumvirizo cyangwa gutera ibuye mu gihuru kugira ngo bamenye gahunda za zura muryango kwa Rwigara na Mukangemanyi Adeline Rwigara. Number two, birumvikana yuko Jean Paul Ntagara agikora na leta y'u Rwanda, kubera ko yanze ko bashinga ishyaka bakimara kuva muri RNC kugira ngo barwanye leta y'u Rwanda. Nk'umuntu rero agent ubakorera ushaka kugira ngo abe byo opposition, uburari muri opposition, bamuhaye ikiraka cyo kugira ngo ashyire ku karubanda Jean Paul Turayishimiye. Jean Paul Turayishimiye kumushyira ku karubanda ntabwo bivuze yuko atagikorana n'iyo leta. No, he still with us, he still working with them. Kuba aragikorana nabo no kuba ubwo yarivugiye yuko batabarirwa mu bigarasha, ahubwo abarirwa mu bifobagane, ndetse n'intore zikaba zarahawe itegeko iye cya Adani Munyuza. Adani Munyuza ni ambasada w'u Rwanda muri Misiri, mu gihugu cya Misiri, muri Omani, ngira ngo no muri Taki, if I'm not wrong, hagarara ibihugu bitatu. So ni ukuvuga ngo icyo gihe cya Adani Munyuza yatanze itegeko intore zose zajya zikurikira Jean Paul ibyo avuga. Muri iyo nama Katara irimo yabibwiwe n'iki? If really they counter him like a bias, nkuko bajya bavuga ngo ni bias, if really they counter him like a bias, why, how did he get the news related to him? Amakuru yabamuvugaga muri iyo nama nimba adakorana nabo ntabwo bishoboka. Ubundi mu mategeko mu magigiri ni ukuvuga ngo iyo ubasha kumenya amakuru, icyo bita insiders, uba ufitemo insiders. Iyo udafitemo insiders uba ukorana nabo, iyo utabakoresha baba bagukoresha. Ni ibintu bibiri turimo turavuga ku bintu byitwa fact. Fact ntabwo zijya zihinduka. The fact that we comment this and we analyze this, it's because it will remain the fact. So the fact will remain the fact, will never, never, ever change. Ntabwo fact zijya zihinduka. Ni ukuvuga ngo natangiye mbabwira ngo Serge ibyo avuga ko Kayumba Nyamwasa na Frank Ntwali batabigizemo uruhare ni ikinyoma cyambaye ubusa abeshye ku manywa y'ihangu live, but that is his opinion. Let us respect his opinion, but we are disagree. Turubaha ibyo avuga. We can respect his opinion, but we can disagree. Dushobora kubaha ibyo avuga ariko ntitubyemere. Ibyo ngibyo amategeko arabyemera. The side of Jean-Paul Turayishimiye, likewise, we can respect his opinion, his comment, his commentator, and his comrades, but we disagree. Ni gute Jean-Paul amenya ibyabere mu butegetsi bw'u Rwanda uyobowe na Paul Kagame niba hatarimo abantu akoresha, kandi ntabwo ashobora gukoresha abantu batamufiteho inyungu n'abadafiteho inyungu, abantu babakorana. Ni ukuvuga ngo haramutse habaye hari igice kimwe kitemeranywa n'umwa Kagara, gishobora kujya gihitamo giha amakuru direct Jean Paul Turayishimiye. Icyo gice nacyo ntabwo gishobora kumara igihe kinini kubera ko umwa Kagara n'umuhanga muri maneko no mu bindi byose, byanze bikunze agomba kumenya uwatanze amakuru. Uko niba mwicaranye muri batatu, mukaba turi abantu batatu cyangwa bane, ngiye nkabaha amakuru nkazayumva hanze, ba bantu batatu byanze bikunze ndabafata mbafunge, niwafinye kwanza, nikisha maliza kuwafinya kila moja atasema vile kulienda. Lazima nitajua tu kila moja atasema ni fulani kulienda hivi na hivi na hivi na hivi, byanze bikunze kuko bari ufashi kirindi cy'inkota, byanze bikunze ugomba kumenya amakuru. Bivuze ngo Roger Amporo kuba yarishimye akisha akavuga ko agiye kwambara ikamba ry'abakora agiye kumutware atari umwami, well and good, we wish well, turabimwifurije, usibye ko nta nicyo binamaze and then mu kuba ashobora kuvuga ngo ni umwe mu bifobagane, abarwa nk'umwe mu bifobagane, yabaye over excited, icyo twita over excited, yagize amarangamutima y'umurengera yivamo. I don't know nimba Tabitha Gwiza hari icyo yumvise aho hagati aho ngaho, sinzi nimba kwa Rwigara nimba bakurikira cyangwa nimba badakurikira cyane. Ni ukuvuga ngo Jean Paul Turayishimiye na Serge Ndayizeye bose ni abanyabinyoma, nta n'umwe urimo kuvuga ukuri, ahubwo barimo baraterana ubwega, niko bagiye baca umugani, baraterana ubwega. Jean Paul Turayishimiye yagiye aravuga kuri Lettre a Miroho, abwira Jasoni, abwira mushiki we, abwira Jasoni musaza wa Emma Kurata Kayijuka, sinzi impamvu atamwita Emma Kurata ja yitwa ndera umugabo we Murindahabi Jean Murindahabi, I don't know why ahora yiyitirira papa we, banza ariko yashatswe n'umuhutu ngo ntabwo babishakaga nyine, ntibanabikundaga, banzana baratangiye no kumukunda muri iyi minsi aho leta itangiye kubahinduka, things like that. Tubibutse ko Murindahabi yakoraga kuri TVR. So Serge avuga ko ibisobanuro byose byatanzwe na Jean Paul atari ukuri kandi bidahagije, bisobanura ngo muri analytics nimba bidahagije hari ibindi bisobanuro Serge Ndayizeye afite kandi aziranyeho na Jean Paul.
Sinzongera kwiruka habe no guhagarara inyuma y'ibihe, nzaba ndi kumwe n'umugenda w'ibihe, mpagaze mu gihe kitazashira, ngwino tujyane umugenzi we, iyo tujya ni heza kuruta aho dutuye, tuzabana na jambo maze aduhe ijambo, tuvugire ijambo imbere ya jambo.
Reka dukomeze kuvuga ijambo. Ikibazo kindi kiza, another analysis, ni gute Serge Ndayizeye yabwiwe n'iki, yamenye ate ko Ben Rutabana wari ugiye kujya muri Kampala Uganda, akaba yaragiye mu nama ya bivugwa ko yaragiye mu nama y'abakada ba RNC, yamenye ate ko Ben Rutabana yasabye Jean Paul Turayishimiye ko bagomba kujyana muri iyo nama Jean Paul Turayishimiye akabyanga. How did he know? Ni ukuvuga ngo Jean Paul Turayishimiye yakoranaga na Serge Ndayizeye, byumvikana yuko ari ibintu baganiriyeho. Another thing, kubera iki ko ari inama y'abakada, Jean Paul Turayishimiye akaba yari umuvugizi wa RNC, kubera iki atigeze yatendinga iyo nama? Kuki iyo nama atayigiyemo? Nimba nta bufatanye, conspiracy theorist in between Jean Paul Turayishimiye na Kayumba Nyamwasa, nta kuntu bari kujyana na Ben Rutabana ngo bashimute Ben Rutabana, kuko Jean Paul nyuma yaho yagombaga kuza kubisobanura. Byumvikana yuko umugambi wo gushimutwa kwa Ben Rutabana Jean Paul Turayishimiye yari awuzi. Ni gute ko Serge atari umwe mu bagize executive, we akaba ari umunyamakuru? How did he knew that plan? How did he knew that Ben Rutabana requested Jean Paul Turayishimiye to go with him in Kampala in a trip? Yabwiwe n'iki yuko yamusabye kubajyana muri trip? Icyo ni ikibazo ugomba kumenya. Number 3, ibyo bimaze kuba, kuki Jean Paul Turayishimiye yagiye muri iyo nama y'abantu avuga bagera kuri 7 bagomba gutegura urwandiko rwitandukanye na Ben Rutabana, kubera iki nk'umuvugizi atashyizeho signature? Yanze kujya Kampala ajyanye na Ben Rutabana. Mukurikira ikiganiro neza cyane. Yanze kujya Kampala ajyanye na Ben Rutabana. Agiye mu nama y'abantu 7 bagomba gutegura inyandiko. Iyi nyandiko ni inyandiko y'itangazo igomba kwamagana yuko ibya Ben Rutabana batabizi. Yanga gushyiraho signature izina rye. Nimba Jean Paul Turayishimiye atari magigira ukora na Leta y'u Rwanda, ari mu ruhe ruhande? Kumled uwavuga ngo ni inshuti ye, the person who is closest, his friend, soulmate friend, umuntu wavi cyane ukora ku bugingo bwe, ni Ben Rutabana. Nimba ari inshuti ye nk'uko arimo abivuga, nk'uko arimo abisobanura, after incident happen, ko yamusabye ko bajyana kubera iki Jean Paul Turayishimiye yabyanze? Ibyo ni ibibazo abantu bakwiye kwibaza. Number 4, kubera iki yanze gushyiraho umukono ku itangazo ryamagana Ben? None se ubucuti bwa RNC, kuba yari member akaba n'umuvugizi, spoken person of the organization, yanze gushyiraho signature, yanze na Ben Rutabana kujyana nawe, where is Jean Paul in between? JP, where is JP in between? Hano hagati Jean Paul ari hehe? Ntabwo ari kwa Ben Rutabana, nta nubwo ari muri RNC. Ariko arahiriye yagiye muri umuryango wa Ben Rutabana, arabwiye ati bansabye gushyiraho itangazo nabyanze kubera ko Ben Rutabana ari inshuti yanjye. Aragaruta agiye muri RNC ati Jean Paul Ben Rutabana yansabye ko tujyana Kampala, murabivugaho iki? Baterekarekarekare, ntubitinyuke, umwihorere aze wenyine. Jean Paul arimo aracanga abantu, aribwira ko ari umuhanga, ari umunyabwenge, but it is not. Turakurikira kandi turumva. Chondo, Gervais Chondo niwe babaje aravuga ati kwa gatanu yabonetse Kampala. Nyuma yaho harabihakana ati ariko bari bambwiye ko hari ahantu bamubonye. Babaguye mu mutego kubera ko cyari ikinyoma. Ndagira ngo nerekane Jean Paul Turayishimiye ko ari magigiri, akaba arwanya umuryango wo kwa Rwigara nk'uko ubuhanuzi bwabivuze. Ndetse Jean Paul ntagara yabivuze neza yuko baramwiyegereje kugeza aho amenyaho aho nyakwigendera Anne Uwamahoro aherereye. Jean Paul Turayishimiye abibwira Leta ya Kigali, nibwohereje abantu bajya kumuroga baramwica. Barimo barivananamo kubera ko ibintu byakomeye. Ni iki kiri inyuma? Ni iki kirimo guhinda, kirimo gutuma za magigiri z'abega, abo mu nzu y'abega, abakono barimo basubiranamo, barimo bashwana? What is behind it? What is going on? niki kirimo gukoreka hagati aho, ibintu birakomeye. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bumaze icyumweru cyose buvuga kwa Rwigara ibintu birakomeye, kwa Rwigara ibintu birakomeye, kandi ubuhanuzi bwabivuze neza. Ndabisubiramo, bwavuze ko Mukangemanyi azakurikirana Jean Paul Turayishimye kuzagezaho igihe azamusiga mu muhanda. Last week nta nubwo ari kure cyane, niho nabagejeje ubuhanuzi buvuga yuko abakono ndetse biri no mu gice cy'ubuhanuzi cya 311 twarangije. I don't think tukirangije nonaha igice cya 311 we completed, tukirangije nonaha mukanya dukoze za file number ngira ngo zagira nko kuri paragraph nimba ari zirindwi cyangwa zitanu zitandatu gutyo, tukirangije nonaha igice cya 311 bivuga ngo tugiye gutangira igice cya 312 312. Ubuhanuzi bwavuze ko abakono barimo bakora ibishoboka byose kugira ngo bakore no kwa Rwigara, kwa Rwigara ubwo n'abahindura ndetse n'abakara aribo Adeline Mukangemanyi akomokamo, barimo begeranya imiryango ndetse hari harimo n'ibiganiro byarimo kuba hagati ya Kayumba Nyamwasa na Jean Paul Turayishimye, murabyuka ubwo bonezo nabo bagejejeho kugira ngo akomvisinge kwa Rwigara bongere bakorane because they failed. Byarabananiye, bananiye gukora bonyine, yaba RNC byarananiye gukora yonyine, yaba RAC ya Jean Paul na Tabitha Gwiza byarananiye gukora yonyine. Ariko ikibazo ntabwo ari uko babuze kashi kuko kwa Rwigara bafite kashi, ahubwo baciriweho iteka. Uwiteka Imana Nyiringabo yarabatatanyije, ngaho nimba ari abagabo niyongere basubirane, nimba ari abantu bafite mu gihanga bumva bashoboye nibongere basubirane. RS na RNC mongere basubirane bakora ishyaka ribe rimwe ryitwe RNC, tuzamenya ko ari abagabo kandi ari abahanga. Namba the next one, niki gituma Jean Paul arimo kugaragaza ko Ben Rutabana ari inshuti ye cyane? Ben ni umuhoza akavuga ko ngo yari asanzwe aziranye na Ben Rutabana mbere yuko bajya muri RNC, bamaze kugera muri RNC abaye umuyobozi bakajya bakorana. Tell me how and tell me why. Capacity ya Ben ni umuhoza mu by'ukuri yo kuba yamenyana na Ben Rutabana, nimba batari baziranye mbere yuko batari baziranye mu gisirikare, bakaba batari baziranye mbere yuko Ben ni umuhoza ajya i Paris, baje kumenyana gute? Ntabwo amakuru ya Ben ni umuhoza uburyo yakoraga muri DMI, yakoze ku Kanyaru, akora ku kibuga cy'indege, akora kuri Amazon Studio byo gufotora, niho yarangirije kariyeri y'igisirikare. Yaje guhura gute na Ben Rutabana? Nuko yoherejwe i Paris na Jacques Nziza, yoherejwe i Paris na Jacques Nziza. Ben ni akaba yararongoye mu mutukazi, wabona ko kimicanga ndahaze nanagezeyo. Ben nawe ubwe ni umuhutu. Intambara ikirangira abanze kose asubirana na nyina kugira ngo bitamenyekana ko ari umuhutu, nyina ishakira undi mugore. Ben ni umuhoza, aragenda buhoza inzu areza Kayonza ku muhanda, iwabo nagezeyo narabasuye, yari agifite na nyirakuru ubyara nyina. Ben nawe inagerageza gusa neza n'undi murumuna we umwe mu bana barindwi ngira ngo babyaye, abandi bose barasa na se n'abahutu kabisa n'amazuru n'iki n'ibintu bigaragara. Beno niwe wapfuye gutwara agasura ka nyina n'utuzurumo kiasi, ariko ni umuhutu pyuwa, nubwo ashaka kubihisha. Nabanye nawe turaziranye in and out, aba niwe bavuga ngo in and out, ni ubuvanga w'abantu baba baziranye neza cyane ku buryo buhagije. Ni iki gituma muri iki kiganiro cya Jean Paul Turayishimye na Beno n'umuhoza buri muntu ashaka kugaragaza ko na Beno Rutabana bari inshuti? Politics is a dead game, my dear. Politics can change any time. It's like clouds of rain. It's like waves in the sea. Politics can change. It has some waves, it has some winds, and doesn't have a color. The definition of the politics, it is like this. No permanent enemy in politics. No permanent friend in politics, but there is permanent interest. Bakongwe baisaine minota mirongo ine neitandatu muri studio za radio nyangenews.com na egreatnews.com. Uyu munsi probably egreatnews.com ishobora kujya down. Turimo turarangiza imirimo runaka, imirimo myinshi myinshi dufite, turimo twinshi twinshi turimo gukora, ariko ibyibanze byangombwa twamaze kubitegura. Simu yabonetse, simu y'ikinyamakuru cyangwa layout, kubatabasha kubisobanukirwa cyongereza higenda gihinduka. Simu or layout iyo twamaze kuyibona irahari, iri tiyari kugira ngo tuba twatangira ku redesigninga byo bita si panel, user and password. Ibyo nabyo byamaze kuba setting up, buri kintu cyose kiri tiyari kimeze neza. Ahasigaye gukuraho egreatnews.com, ubwo naho mukanya tumara gukika imirimo dushobora kuyikuraho probably today. It might be black down, ishobora kujya hasi cyane, tugatangira kuri redesign provided 21/24th ikinyamakuru kizaba kiri upline cyangwa online. Agaruka imbwa kahiye kazamagigire kwa Rwigara n'abahanga cyane, mukanyabanye n'umuhanga cyane, agonganisha izaza magigiri kugira ngo abantu babone ibyo bavuga. Jean Paul yagiye aravuga ibintu yavuze according the Serge. According Serge, he talked the normal things. Yavuze ibintu byari bisanzwe bizwi n'ubundi bavuze mu bihe byatambutse muri iyo myaka irindwi ishize. Ben Rutabana baramuhishe. Njye nakomeje kuvuga no gushyira ahagaragara yuko abantu bavuze ko Ben Rutabana hari bigeraho. Finally mushiki we Mukanjye Manyaderine Rwigara yemeza yuko Ben Rutabana ahari kandi ari mu butayu, ndetse batangira guca amarenga ko ariwe mwami Dawidi uzategeka, uzasimbura umwaka Gara. Ibyo nabyo tuza kubikoraho za analysis, turabivuga hirya no hino, dukomeza kubikomantaho, baza kugeraho babivaho. Kwa Rwigara barabavangiye, bari bafite ingufu za kashi, ariko babuze icyerekezo cya politike kubera ko ingabo y'ingorira gushora ntigukura. Abantu bashyigikiye kwa Rwigara bose niba abantu bavuga ngo ndi mu kazi, ariko nzajya mbagira inama, ndi mu kazi, tuzajya tureba ibyo tuvuga. Nta muntu n'umwe mu gicumbi wemera kuba front line ushobora kujya imbere ngo abe yahangana n'umwaka Gara. Ben Rutabana wagombaga kujya ku ruhembe imbere, byaramupfanye nyine ibyo bamukoreye muri RNC, byamuteye ubwoba ku buryo yaramutse banafunguye irindi shyaka akaza muri iyo politike n'ubundi bamuhitana. Bahitamo noneho kumuhisha kugira ngo abagore be bari babyikorera bashakishe bano bega bano bashaka kumwica bari bashyirwa muri ibyo bintu, batangiza igikorwa bari ko gishobora gutangira ari kugeza amagingo ya gisa nkaho cyananiranye, ibikorwa bisa nkaho bidashoboka. Reka twumve aho twari tugeze, turangiza akarimbono no tugiye aho twari tugeze, twumve Jean Paul Tureshimye ibyo akomeza kuvuga.
Ngwino tujyane Yesu we, ni wowe utazansiga. fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende rwari rutangiye ahunga kuko nashakaga kuvugana mbona nkubone na bamwe mu bayobozi ba RNC twavuganaga kuri izi mbuga nk'izi ngizi turimo dukoresha ariko noneho numvaga nshaka kuvuga ndi hamwe n'abagenzi banjye bose iki kibazo kugira ngo tukibonere imuzi Jean Paul Kagame ngabyangwa ndaza gukomeza
ugize neza kuko bitumye nshaka kugira ngo nsubire inyuma turimo turavuga reaction y'ibintu Serge yavuze ariko mu by'ukuri tutavuze ikibazo Ben cyazanye conflit hagati ye na organisation munyemerere nubwo bitari mu byo yavuze nge mbibabwire mbisasire kugira ngo ibyo tuvuga nyuma ibyo dushyiraho nyuma ariko nibura mu mufite niyo back nago mbyo kwana nabikoze yena oya kubishyiraho mbere ko mugambi ko ari kugira ngo twumve ibintu yavuze ndagira ngo jyewe mbwire abantu ko nabonye benshi batinze ngo ibibazo personnel that's BS BS ariko BS true BS nta muntu ugira ibibazo personnel ibibazo personnel bari personnel ibibazo bwite bari ibibazo bwite yari ibibazo by'imiyoborere kutumvikana ku miyoborere n'abantu mufumure muri organization ntabwo igira personnel no niba ufite ikibazo na orientation y'umurongo mwiyemeje ukavuga utareka ibintu ntabwo ariyo twiyemeje mufashe undi murongo ibyo ntabwo bibazo personeli reka mbabwire intandaro y'iki kibazo cyangwa se ikibazo cyabaye nubwo bimwe nabivuze nageze kubabwira ko Ben baratangiye kumurwanya ngo kugira ngo atazongera gutorerwa ibintu bya kadashi kugira ngo umukadre mukuru wa organization umuntu ukuriye abakadre bose ubukangurambaga apana chef wa mobilizasyo kadaship kwigisha mahame kwigisha imigabo n'imigambi barahaguruka baramurwanya ariko icyo gihe naranabivuze ko nakayumba yarahagurutse ahamagara bamurwanyaga barimo baali barimo ba uriya Abdul Karim barimo bariya ba Frank Ntwari barimo na Alexi bashyizeho Alexi kugira ngo yiyamamaze bahanganye na Alexi ubwe naramwihamagariye ndamubwira ni my friend ntabwo ngiye ndi bugutore ngomba gutora Ben kandi ndibaza ko kugira ngo ujye kwiyamamaza ku mwanya wa Ben ni dosiye ndayizi kubera ko nzi ko nyine barimo bamusunika kugira ngo bagabanye amajwi y'abantu bajya gutora kandi uko twatoraga muri biro politiki abamambu ya biro politiki niwe batoraga bonyine ntabwo hatorwaga abanyamuryango bose urumva rero batangira za lobby ngo Ben bagomba kumuhigika najye mbwira na Nyamwasa ndamubwira nti ndibaza no kwirirwa niyamamaza sinzi ko hari icyo binamaze amatiku ahari muri organization wagira ngo turahembwa wagira ngo ntabwo turakora bushake mubwira abantu bari inyuma y'ibyo bintu barimo bahamagarana yuko badashaka ko Ben atorerwa kuba executive ubwo hari muri 2017 cyangwa se 2017 amatora ya mbere nyuma yuko Rudasingwa na Musonera ndetse na Ngarambe bava muri RNC so nyuma yaho ndabizi neza ko Kayumba yahamagaye abo bantu yenda ko nanjye nabavuze ko nanjye sinshobora kubikomezamo ndumva ibintu biri nk'amanyanga nta n'impamvu mu by'ukuri urabona ko harimo amatiku so nawe afata initiative ahamagara abo bantu babiri inyuma ariko ndabamubwira ni Frank Ntwari niwe uri muri lobbyinga muramuwe arimo aragenda lobbyinga n'uruhare rwa mushikiwe narwo yenda kuya ko atari umunyapolitike ndirinda kubivuga ariko nzi ko bagize uruhare kugira ngo bavanemo ibyo bintu by'ubwo buginga bariho bakora kugira ngo noneho bave kuri icyo kintu bashake amajwi ahagije yo kugira ngo Ben akomeze muri uwo mwanya Ben we yari yambwiye ati sinshaka no kubyamamariza ndamwinginga ntabwani n'ibi byabaye no muri FPL iyo uvuze uti ndivumbuye ya aba malfetere nibo basigara ku ntebe nibo basigara bari hariya nibo basigara bafata ibyemezo kandi bikagira ingaruka ku baturage aba konvenki turemera agumamo nanjye mubwira ko tuzakora ibishoboka byose tugashaka amajwi nanjye mpamagara Kayumba abahamagara abantu bari mu rwanya barabireka ko baramwumviraga then bene agira amajwi yo gupasa aba akomeza gukora uwo murimo ari wa capacity building, ukubaka ubushobozi no kubaka inzego no kubaka abakanda. Iyo yari etape ya mbere ni 2017, mwibuke ko yabuze muri 2019. Icyo gihe kuva icyo gihe cyose ibyo bibazo byari bihari, ariko muri ako kazi uwitwa Ntwari Frank akajya ni yivanga mu bintu byose byashobokaga, byose yitambika mu kazi ka Ben, yitambika mu kazi ka Ben. Narababwiye nti njyewe bwa mbere, ari nayo mpamvu nahamagana kanambe n'icyo gihe, numvaga ko ari ibintu akora nka initiative ze. Ntabwo nigeze ntekereza icyo gihe ko Kayumba ashyigikiye iyo mikorere. Ndabarahiye natekerezaga ko ntahahuriye nabyo, kuko nawe ubwe namubwiraga nkamunegurira muramwe nkamubwira kandi byinshi nkumva dusanga tubyumvikana. Hari naho yambwiye ati umuhamagare nawe umubwire, kandi narabikoze. Ibyo turakomeza dusa naho ari nka conflict zihari, dusa nkaho arimo izo conflict. Then muri bibiri amaratorwa umuyobozi muri muri executive, asubira muri executive nk'umukomiseri. Turakomeza ariko ubwo nyine kumva ko yajyaga za Mozambique, yajyaga South Africa, yajyaga Uganda, yajyaga mu Bubiligi nk'uko babivuga, nubwo yari mu Faransa, yajyaga actually yari mu Bubiligi nubwo yari mu Faransa. Ahantu hose akajya gukora za mobilization no kubaka n'izo nzego, niwe wagendaga na Switzerland ajya kubaka inzego mu bice bitandukanye, gushyiriraho amakomite mashyashya. Yari afite inshingano zikomeye cyane, ariko muri ibyo bintu mu kubaka ubushobozi muri RNC hazamo n'ikintu kijyanye na cash. Franga abantu arabaterankunga arabagira neza, ayo mafaranga Ben ayagiraho control. Aho yagiriye control kuri ayo mafaranga, ibitero byariyongereye, ibitero byinshi byariyongereye, ntabwo yongeye kugira amahoro. Rimwe bagakora n'ibintu bakamubwira ati hari ibintu twakoze bikeneye amafaranga, kandi byagomba kuba ariwe wabye wabisanctioni yaribye mu nshingano ze, ariko rimwe na rimwe kugira gusa nyine ngo amafaranga bayarekure. Ben kuva yafata control y'ayo mafaranga y'abantu bagira neza, abantu bashaka gushyigikira organization, yagize ibitero bitarigera bibaho. Nabavuga ko nanjye kandi ndimo ko ari ikintu cy'amafaranga cyatumye habamo gutangira kugira ngo bamuhagurukire, barebe ko hari undi muntu wagira akise kuri ibyo bintu by'amafaranga. Niho hari urumva nyine byari wasanctionaga amafaranga asohoka arizo kujya muri izo mobilization, ingendo z'abo bayobozi. Abantu basanga harimo inyungu runaka, intambara ziratangira. Kuko jyewe ntushobora kumbwira ngo Kayumba bigitangira yari afitanye ikibazo na Ben, ntabwo yari afitanye ikibazo nawe, niwe wamushyize muri uwo mwanya bwa mbere ataranawutorerwa. Nkubana amaze kugenda, ntabwo rero icyo gihe yari afite ikibazo amafaranga.
Ahangaha murumva ko Jean Paul yatanze amakuru yuko kumurazi aravuga ko Kayumba Nyamwasa n'abantu be n'abagaragu be amuramuwe n'abandi baje gushwana na Ben Rutabana kubera kashi. Obviously Kayumba Nyamwasa agomba kwigira umwere akamushyira muri uwo mwanya, ariko akamushakira ibitero kugira ngo bamubuze amahoro, noneho azademisiyone ave muri uwo mwanya. Tell me why and how the government of Rwanda, they have all these news. Aya makuru Leta y'u Rwanda yatangaje ku kinyamakuru Rushyashya yuko muri RNC bapfuye kashi, imisanzu itangwa n'abaturage b'impunzi bari mu bihugu bitandukanye ku isi yose, ngira ngo impunzi nyarwanda zishobora kuba zigera kuri 6 million ngubu nimba ntibeshye, mbere ya 94 zari miliyoni enye. So ni gute Leta y'u Rwanda yamenya ayo makuru, nimba Jean Paul atari we watanze ayo makuru mu kadomo ngo ayahe ingoma ya Paul Kagame avuge icyo barimo bapfa? Ni ukuvuga ngo kuko nimba barapfuye kashi, kandi kashi zikaba ari imisoro yavaga mu baturage ndetse n'abagiraneza b'abanyamahanga nk'uko ubuhanuzi bwabisobanuye. Obviously leta y'u Rwanda yari ifite ukuri, tuvuga ngo mwa Kagara Paul Kagame azi kuneka, azi kujyigira, kubera ko yashyizemo insiders muri RNC, kandi insiders ya mbere ni Jean Paul Turayishimye. Ni umunsi wa none urabona ko abiyemeje kandi abigarutseho, ariko muri icyo gihe ntabwo yigeze abivuga ngo avuge yuko icyo bapfuye ari amashiringi. Ntabwo yabivuze, abivuze ubu ngubu nyuma y'imyaka irindwi, after 7 years, 7 good years. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane. So ibyo turimo dukurikirana, turimo turakora analyse. Jean Paul arimo kwisobanura cyane, arimo kwisobanura cyane nyuma y'uko Jean Paul Ntagara amushyize ku karubanda, nyuma y'uko Serge Ndayizeye amushyize ku karubanda. Kandi mu kiganiro cya mbere twabakoreye mwumvise ko Jean Paul Turayishimye yababajwe cyangwa yatewe impungenge no kuba Serge Ndayizeye yarahamagaye umugore wa Murindahabi, Jean Murindahabi wakoraga kuri TVR, akamubwira yuko ibyo Jean Paul yababwiye byose atari ukuri, kandi harimo n'ibyo atababwiye. Which means that in the analysis, these two comrades working as a journalist, Serge Ndayizeye na Jean Paul Turayishimye, they have been sharing news. Hari uburyo aya makuru bayasharingaga, ndetse bakajya n'inama uburyo bagomba kuyatangaza bapfuka abantu ibitambaro mu maso. Jean Paul byo kuvuga ngo kubera iki Serge Ndayizeye yahinduye password, it's an obviously yagombaga kuyihindura kubera ko Jean Paul Turayishimye yari amaze kwanga gusinya ku itangazo ryitandukanya na Ben Rutabana. Ni ukuvuga ngo he was no longer a member of political organization of RNC, yari amaze kugaragaza yuko atakiri kumwe nabo. So umuntu uwo nka Serge buri gihe ubogamira ku ruhande rw'amafuti ya Kayumba Nyamwasa na Frank Ntwari, nimba bamuhemba we don't know. Nubwo Jean Paul yatanze amakuru mu kiganiro cya mbere akavuga yuko ngo mu minsi iri imbere iraditahuka ntabwo izaba ikiri, ntabwo izaba ikiri ya RNC, bivuga ngo izasigara amaboko ya Serge Ndayizeye, ndetse akanavuga ko batagikoreraho ibiganiro bla bla. Ni ukubera ko politiki yabo iri very cheap, their politics is very cheap, iraciriritse cyane ku buryo ibyo ibintu byose bagiye bavugira kuri raditahuka nta musaruro byatanze. Rather they went down, they contributed to go down themselves. Nibo biciye amaguru kubera kujya kuvuga ibintu by'amafuti bitari valid, biri unvalued, bidafite agaciro mu baturage, kandi ubushobozi bwose babukesha abaturage. Niyo mpamvu za operation zose zo kujya kunyura i Burundi, kujya kwinjira muri DRC, kujya gutera iminembwe nk'uko ubuhanuzi bwabivuze, kugira ngo bagire agace bafata. Ubwo turi mu gice cya 311 recently, niko ubuhanuzi bwabivuze. Nta ibi byose ntabwo bivugwa kuri radio, ni ukuvuga ngo bahisemo gukora kinyeshyamba ibya demokarasi no kuba ari biringiye amaboko y'abaturage b'impunzi. Babonye ko abaturage baba they rejected them, abaturage babonye ko nta kigenda, Kayumba Nyamwasa atari umuntu wo kwizerwa, babavaho. Muri uko kubavaho rero nibwo bagiye kwifatikanya na FDLR kugira ngo babashe kurwana intambara, bafashe Felix Tshisekedi. Baje kugira ibyago rero Donald Trump ategeka ko M23 ay politique bana, politique kila pahari unapata ni noma. Ibintu by'ubuhanuzi n'imanza zitabera ndabikunda cyane. Mu gihe hari n'isi barimo bitegura yuko bagiye kunyura Kinshasa, Donald Trump nawe yahise ashyiraho ambago cyangwa sanctions na leta ya Kigali y'umwakagara, anategeka yuko DRC na M23 babyanga babyemera bagomba kwinjira mu biganiro bakumvikana. Muri uko kumvikana turi kuri muri amakuru ya M23 ku munsi w'ejo, ku munsi w'ejo ntara ya Goma mu gace ka Goma ubwo ni mu ntara y'uburasira ngira ngo ni uburasirazuba I don't know ya ndibaza M23 yashyizeho abayobozi mu bice igenzura byose nuvuga ngo ahantu hose hari hatari abayobozi they filled the gap bashyizeho abayobozi mu bice byose bitari bifite abayobozi ni ukuvuga ngo bari muri preparation yo kwinjira mu butegetsi bwa Felix Tshisekedi ukurikije itegeko not itegeko ukurikije kumurado ukurikije itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuhuza umuhuza uriya musaza wa sebukwe wa Donald Trump yitwa ndera ifite akazi nakitwa gute izina ryenda ryibagiwe sebukwe niwe muhuza uwo muhuza muramuzi yagenwe na Donald Trump akimara kuba umukuru w'igihugu amugena nk'umuhuza ugomba kurangiza ibibazo byo mu burasirazuba bya DRC Congo ku munsi w'ejo inkuru dukesha BBC gahuza miryango yatangaje yuko uwo musaza ariwe watangaje yuko ingabo za Leta y'u Rwanda zigiye kuva muri DRC Congo zigiye gukurwayo nyuma y'uko Felix Tshisekedi wari warirahiye akisiba avuga ko adashobora kugirana ibiganiro ndetse adashobora kwinjiza M23 mu butegetsi nyuma yaho yaje gushyirwaho igitutu na Leta z'Ubumwe za Amerika biba ngombwa kwemera kuko nta yandi mahitamo nta bundi buryo buhari bwo kurangiza iriya ntambara ni ukuvuga ngo rero aho ngaho hantu mu haca karongo M23 kwinjira mu butegetsi bwa Felix Tshisekedi in DRC bagasangira ubutegetsi bisobanuye yuko FDLR nta mwanya izaba igifite ndetse na Kayumba Nyamwasa nta mwanya azongera kubona wo kuba yakwinjira muri DRC atera Leta y'u Rwanda si byo Kayumba Nyamwasa atabishobora ni igisambo ni amagambo yo kuvuga gusa akitwaza FDLR kubera ko aribo bari kuri ground ariko mu by'ukuri nta ntwaro afite nta nakasha afite uko niko ibintu bimeze kandi niko biteye ngayo nguko rero ni ukuvuga ngo twarimo tuvuga iby'imanza zitabera ziba zijemo nazo zahise zitambika inzira za Kayumba Nyamwasa yari arimo uburyo barimo bagirana ibiganiro bakajya guca i Burundi byahise bibapfubana birabapfana so bakundwa tutibanze muri ibiganiro cyane ibi bisobanuro bya Jean Paul Turayishimye yafatiwe mu cyuho yamenyekanye kandi abantu ntabwo ari injijerega abantu barakurikira ntabwo abantu wadusi wajinga watu wanafuata pole pole one by one kandi kwa Rwigara Adeline Mukangemanyi afite kashe zihagije ku buryo ashobora kugura buri wese ashobora kugura amakuru mpaka akamenya uko ibintu byagenze byanga bikunda kwa Rwigara amaze kubona amakuru niyo mpamvu ubuhanuzi twavugaga bwo muri 311 chapter 311 of the prophecy bwavuze yuko gahunda z'abakono zose zisenyutse ibyari gakondo yabo cyangwa isambu yabo yariri mu rutoki usibye kuri urwo rutoki rwarimo ibyatsi rwararaye noneho ntabwo rukiri urutoki ahubwo rwahindutse ubutayu nujya muri icyo gice cy'ubuhanuzi urabona amafoto twashyizemo ni amafoto yo ku mugabane wa Masi niho hari ayo mafoto yonyine uko gahunda z'abakono zimeze uko zaje guhinduka mbere yaho ubuhanuzi bwavuze ko bajyanywe mu butayu kandi ubutayu bwabo ntabwo bwareshyaga gakondo yabo yari hejuru cyangwa isambu yabo iyo tuvuga gakondo cyangwa isambu cyangwa umugabane ne politically muri gakondo bakiranutsi noneho ubutayu bari barimo bwari hasi cyane gakondo iri hejuru ku musozi ni ukuvuga ngo ntago byahuzaga reka dufate urugero uramutse ufite isambu ukayihinga ugateramo intoki ugateramo bla bla noneho ugasiga ikindi gice ugomba guhingamo imyaka ibigori ibishyimbo amasaka etc ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo isambu cyangwa itongo ni uko nguko riba rimeze isambu ni uko nguko ibiteye so ni ukuvuga ngo iba ari isambu imwe iri plain igiye ku murongo iby'abakono ntabwo ariko bimeze. Byabaye nk'aho habayeho umutingito, habaho earthquake, noneho isambu itaka cyangwa isi icikamo ibice bibiri. Igice kimwe gisa nk'aho kimanutse hasi kuzimu, ikindi gice gisigara hejuru. Urumva ko ibyo bice ntago bishobora kongera guhura. Ubu bwari ubuhanuzi bwa mbere. Ubuhanuzi bwa kabiri, recently, last week, I remember that. Nuko haje umuyaga winjira muri ya sambu y'abakono, yaje guhinduka amabuye gusa. Noneho wa muyaga uhuha ya mabuye arashwanyagurika yose, ahinduka ibyo twita changalawe, uburyo bamenagura amabuye nyine bubaka nk'igorofa cyangwa inzu ifite urufatiro rufatika. Izo changarawe zibaho ngaho, umuyaga urongera uyishyiramo ingufu, akabaraga urongera urahuha ya mabuye ahinduka umukungugu, ariko hasigaramo utubuye duto duto tutubuyenge tujya kuba umweru. Isambu y'abakono ni uko yahindutse, cyangwa se magingo ya currently ni uko isa, ni uko ihagaze. Ni ukuvuga ngo Uhoraho iteka Imana nyiringabo yari arimo aca amarenga y'ibi biganiro barimo bakora, y'ibigiye kubaho kuri Jean Paul Turayishimye wamaze kwiyimika nk'umwe umutware w'abakono. Ni ukuvuga ngo iby'abakono birarangiye. Bakundwa, ntabwo turi bukomeze, ntabwo turi burenga ahangaha. Turabona MB zibaye nyinshi, usibye ko nta n'ibindi bintu twumva twakongera kuvuga birenze ahangaha. But that is the thing, and that is what happened things. Nuko ngo ibintu byagenze, ariko muri analyse z'uburyo bwose twarebyemo, mu magambo mugomba gufatamo hano ni amagambo atatu. Kubera iki Serge yumvise yuko ibiganiro byose Jean Paul Turayishimye yatanze, yavuze kuri channel ya Retre Amirho ya Jason Uwimana, musaza wa Adeline Mukangemanyi, kuki yagize amakenga yuko ibisobanuro yatanze bidahagije, mu gihe Jean Paul Turayishimye yavugaga ko ibisobanuro yatanze bihagije? That's number one. Number two, kuki Jean Paul yongeye kugira amakenga ku bisobanuro bya Serge? Kuki yumva ko yamuvuguruje kandi barakoranaga bombi nk'abanyamakuru? Kubera iki harimo guhangana? Ni ukuvuga ngo hagati ya Jean Paul Turayishimye na Serge hari ukuri baziranyeho, kandi uko kuri bakaba bataragushyize ahagaragara. Number three, kubera iki Jean Paul Turayishimye yahagaritswe umutima no kuba Serge yarahamagaye mushiki wa Ben Rutabana akamuha ibindi bisobanuro Jean Paul Turayishimye atatanze? Agahuru k'imbwa karahiye. Nyamara aho bukera, umuzinga uraza kuvamo umwibano. Dear brothers and sisters, our listeners and readers, we may thank you and we appreciate. May the Lord bless you and protect you abundantly. Ikinyamakuru inyange.news.com nicyo kigiye kwimurirwaho amakuru yose, ndetse igreatnews.com uyu munsi ishobora kuba shut down. Mugire ibihe byiza. Mwari kumwe n'umwami Kigeli Ndorbaye.